kuteba mazima bwe mutazi ne mundi gabanje nabana kwene dongo jensi mundi ngendo kusakola mweru lwankweza ine nyinji runo mbatadde mukitaze bajja be masakanazo barangira okulimba limba badugavu bannanga ensi gye tuli mwetunyize naye tuyize mu kibo balabala emyaka ng'omweru atufunga mbibo batuyita mu ddiini ne tujaganya okufugwa wabula ekyomutwere nnyo bawerekerwa mundu ng'afirika ekirwa omutego beberulira ng'omwo n'ebiragiro ebifuga twabikwata lwa buwaze olwo n'endalo z'eddiini abaliwo mirembe egyo ne zibabutabutanya ne mu myaka gy'enkaaga okututeera ebyobufuzi baatupangira mpalana omuzungu oyo kazirukonzi byobongo n'okufa kuyitiridde nnyo kwameruka lwa mweru obanga gumuyita muno bagereka n'emyaka omuntu kwalina okukoma nga n'empeke zireeta nazo twekomerera ndwadde kyetuyita okuyambibwa ennyo n'okuzaala kw'omuntu gavuya kimuwa okunyolwa kye baava bayiye nnyo okutugumbula enzaalo bazisomba bebaleeta n'endwadde zitusaabisa ebikoba balabe we munaava era okufukumula abaana omuddugavu oli ku musango batuva erudda n'erudda n'entalo baleeta wano n'otugaane kuzaala bebaleeta n'effirimu zotubangula okwetta mu ngeri gye beetaaga emizannyo gy'abaana mu makazi bamundu nakukyangakyanga biso lwa muzungu oyo teruchafayo tweyinudde n'omweru eyajjawa n'okutambula ensi nga n'okuvumbulawo kwaffe bakulinnyamu ekigere mulabe bwe tukyaniriza nga batulimya pamba n'ensaamu ne tuzisula ebiragala ebyaffe byali biyitibwa obulamu byonna twabivaako lumu ne tuganza lya mweru weebuuza litabula atya laba abakadde b'ekyenda bwe batannema abawere lwaki tekibeewo nga bagamira ntagera agaweka agulukweka byama n'obwava obuyitiridde wano zonna nkizo za mweru yabututetenkanyiza anyumirwa abatakkaanya bwafuna ekinaaba essanga kibakakatikako kyekikyaya n'abafuzi ng'ababigika entegeka okunyigiriza afugibwa abasajja abo osooka kugula gaali ewakyeruppe munne baakugange abakazi basibaawo nga basaba enzaalwa n'ebisingawo ebirala bingi songa yakola akatego kakubaguza gaali ezamudibakonze kyennazudde akyusa n'obulaga abalabi ne bakkiriza byagumbujja mbu y'ekibuuga ate nga bamwagala okkamala kitalo bannange Lachide tujaya ura Abadu kutuwa wachi Muronde no mufuzo mwakulembera Afrika kyase kinjalo kiri woma Naewe mudate se muri jule byange byemba yimbiranga bwe mumora Badu gavuba nango kwetu nulize mundu tekituga semirimo mingi Ekintu kyobutega takiti mulabe rune kitusi ba wano mugwavu Nokwete mate manga wano lwendo za zedini enabe yafurula mawanga Wagireba na femu kusubula nguku ngane government wezi amba Okusingo kutumbula beru Mbone bakuna nisente Tuino kuwagirebia fe Echo chisingo kutumbula beru Mbone bakuna nisente Tuino kuwagiraba fe
www.mp3ugandanmusic.com